Saturday, Saturday, Saturday. Yes. Yeah, Baba Kyle, Kyle.
Tongo Records, Records, Records.
Okay, Toto Chef, Toto Gugu. Kila unapopita watu macho juju. Baby, kama beba kichugu. Alafu chuchundaga kama vitungu. Enjoy kuwa na mimi ma. Mwili wako nifunike na madini ma. Safari angani na majini ma. Mindo king, wendo queen ma. Have you baby, buy me baby, be millionaire. Vikao vyangu mawazili na mamea. Zina letwa ndoa mezi fill mabelea. Matumizi bei juu na bill tunagombea. Shoga zako na watesa. Hawapendi kukona na sheta. Tunavozitumia pesa. Enjoy baby wala wase kupe pleasure. Kwenye umillionaire. Tafuta kibenteni ukionge. Ila nikikifuma isee kisiombe. Jua na kuzimia ma. Nataka tuzunguke hii dunia ma. Pesa kuzitumia ma. Tusisahau Serengeti Tanzania ma. Tukacheki nyati na swala. Pesa nyingi baby wala misipati ya sara. Ikibidi ite na wezako. Mana wezi kumaliza peke yako. Shoga zako na watesa. Hawapendi kukona na sheta. Tunavozitumia pesa. Enjoy baby wala wase kupe pleasure.